Simon the best.
The bad number.
Mi mwenzenu, mwenzenu mimi. I am a penzi, yataniua. Oh mwenzenu, mie hata siamini. I am a penzi, yataniua. Kanishika hapa, kanishika kule, kanitupa. Mina tapa tapa kama msukule kwenye chupa. Kaishika hapa, kaitupa kule, kaisusa. Nami nyama nyama napewa vya bule na vigusa. Ni vile siwezi kula paka nilishe. Usingizi sipati paka lale yeye. Kanchanganya medula hata msibishe. Minitakufa kinitupa kiniacha mwenyewe.
Loo yangu, loo yangu, loo yangu.
Tulikutana Cape Town, akanambia napenda vitamu tamu. Tena alivyo na nizamu, ya kwangu konia na ilamba kiutamu tamu. Kanifanya cheesy fresh, achani uwe. Mtanipa mada case, kimkutana ni chiti. Kanifanya cheesy fresh, achani uwe. Mtanipa mada case, kimkutana ni chiti. Ni vile siwezi kula paka nilishe. Usingizi sipati paka lale yeye. Kanchanganya medula hata msibishe. Minitakufa kinitupa kiniacha mwenyewe.
Loo yangu.